Enye izinto sonke esimele ukucabanga ngayo kulesi sikhathi sonyaka i-budget yamakhaya ethu kumbe emakithi njengokuba ukuphila sekunyiwe kwabiza kangaka kwafaka ingcindezi esimeni seyimali ekuthina. Umbuzo ube ngukuthi uzoyilawula kanjani imali esesandleni kuwe kulo nyaka. Akubingelele mphinde kwamukele futhi engosini efresh engusibonelo BT Ngema ngumlomo kaBenny Diamond weChristian Twigs. Abanye abantu ababe nayo kwayona i-budget bayisebenzisa noma yikanjani imali bengabe nalihlaka lokuyihlela ngononina. Yebo, uma ngokuthi vele umacaphuna kusale, hayi lokho ngakusebenzele kodwa kwesikhashana. Kodwa kwiningi lethu akuyona indlela leyo ebesingayizama kwayona. Ngakho uyabona amananithi ayanyuka, iy'mali ey'khokhela izindlu, amabhondi ney'moto nokuningi kuye ngokuya kusiklinya impela. Amandla emali enza sibone ukuthi cha, hhayi kuzomela umuntu ayincike izinto ey'ningi kuze siqhubeke siphonse umbhalane kulo mhlaba. Ngakho abantu abaningi abakwenza kuqala ukunciphisa iy'ndleko kuba ukwehlisa kumbukuye ukunikelela abampofu nomsebenzi wenkosi. Indawo elula ukuqala kuyona leyo ngoba ayinamthelela kwimpilo yakho ngokushesha ngqongqongqo. Manje ungangizwa-ke ngandlebenye la, uNkulunkulu akalindele kakade simnike esingenakho kodwa futhi akakulindele ukuba simnike umnikelo oncishisiwe. Kumele kube yikho kuphambili ngisho sibhekene ney'phepho zey'mali. Ngakho ngesikhathi usahluza uhlaze ibhajethi yakho yomndeni, nantu ucwezu lenhlakanipho enobuNkulunkulu ukukhola ekucabangeni kwakho. Izaga 3 verse 9 no-10. Dumisa uJehova ngempahla yakho nangolibo lwazo zonke iy'thelo zakho. Iy'nqolobane zakho zigcwale ngobuningi ney'khamo zakho zichichime ngewayini elisha. Angikaze ngithole umgudu wokulawula ezey'mali zami ey'ngcono kumbe ongcono kunalona. Ngisho nasey'khathini ey'nzima emthandweni wenkosi esiphila kuwo ngokholo, la khona oke kube ney'khathi ongathi sibhele ney'choto kwezey'mali. Esikhathini nawe esinikela ngokuvulelekile emthandweni kaNkulunkulu, angikutshele ukuthi akasoze wasishiya siyizicele sishodile. UNkulunkulu uyabahlonipha labo abamhloniphayo. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola i-devotion e-fresh insuku zonke, sithumele i-WhatsApp kunombolo yethu ethi 067 706 0077.